mambo safi.
Cheza, 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 cheza.
Hey, of course, break up.
Tupo ndani ya club,
cheza
ma superstar.
Cheza,
tupo ndani ya club,
cheza
ma superstar.
Cheza,
tupo ndani ya club,
cheza
ma superstar.
Cheza,
tupo ndani ya club,
cheza
ma superstar.
Tenu ke lo ke li club, you are pay bill and you to pay on the cash. Cap waro to mo to to no ro ne ki to cham kuj, o mera cham kuj. Tire pingene, ana koro mega chama chama. Kanyer ba bejo bejo to dira chen. Dira Mike Chok, boko nyute dano kina watimu ki Air Force. Kawa donyi ki love, watunga tunga ku.
Tupo ndani ya club,
cheza
ma superstar.
Cheza,
tupo ndani ya club,
cheza
ma superstar.
Cheza,
tupo ndani ya club,
cheza
ma superstar.
Cheza,
tupo ndani ya club,
cheza
ma superstar.
Wana awe ya bon to party, tukuta kilungu ni chukisya. Awe ya bad, mkuona watyanga, basi ya viva mori, na manyaki biro. Don't talk about money, don't be funny, don't talk about money. Ya know, we got the money, hey.
Don't cross sigarige kwe gonza, na kunyumirwa, banyaku za woti mapapi. Yeah,
tupo ndani ya club,
cheza
ma superstar.
Cheza,
tupo ndani ya club,
cheza
ma superstar.
Cheza,
tupo ndani ya club,
cheza
ma superstar.
Cheza,
tupo ndani ya club,
cheza
ma superstar.
Hey, shorty, njoo karibu, ambia ata dada, songe karibu. Tupo ndani ya club, nafanya kazi, wengine naruka tu, wengine napiga chini. Kampala, mpaka Arusha, tunanyonga kila kitu. Mpaka Nairobi, yani kazi ni kazi, msonge karibu. Pipi kaka, niko poa, mimi niko poa.
Club,
hey.
Na ma superstar,
oh.
Tupo ndani ya club,
hey.
Na ma superstar,
oh.
Tupo ndani ya club,
hey.
Na ma superstar,
oh.
Tupo ndani ya club,
hey.
Na ma superstar.
Mambo safi,
XOP, Black Label UG.